Yo, you listen to DJ B 255 on 1 and 2.
Nangaika, yanani hangaisha mapenzi na hisu jaridhika na vile sina vijisenti nagopa yataisha sababu napendwa na wengi mapenzi vita na olivo mbika siku kinacha ntadeti uwe na upia zambi zambi na isinta umiaka kama ukinyacha bambi siku nikijuaga uwe na opya zambi zambi na isinta umiaga kama ukinyacha bambi ama nikigundua una mwingine nimechanganyikiwa sijelewi mkiwa mimi nimezidiwa mapenzi yamenielemea nimechanganyikiwa sijelewi mkiwa mimi nimezidiwa mapenzi yamenielemea nimekuwa chizi 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 wa mapenzi uniombe mimi nimekuwa chizi 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 wa mapenzi Nimezidisha kukupenda Nimezidi mizani ya kupenda Au na mamba kizamani Ulimbuke ni mimshamba kupenda Hivya kinitenda Akintende takwaja kintenda Au nitanda kamba Nitajinyonga kienda Mana takienda sokoni Na mpatili ya kanyuma Nione kasi mama na nani Hata kisalimiwa miroo ina nyuma Fana takienda sokoni Na mfatili haka nyuma Nione kasi mama na nani Hata kisalimiwa miroo ina nyuma Nimechanganyikiwa Sijelewi mkiwa Mimi nimezidiwa Mapenzi yamenielemea Nimechanganyikiwa Sijelewi mkiwa Mimi nimezidiwa Mapenzi yamenielemea Nimekuwa chizi 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 wa mapenzi Chizi wa mapenzi
Sweet Afrobanger
Uzuri wa macho yako yananifanya Wengine sioni Sauti yako kinanda kukupigia mwenzako sikoni Harufu yako baby nanivutia na shindwa sigoni oh, Unanipahama, unipahama Penzi lako full tabasamu
Unanipahani,
unanipahani Pona ratha ya ketam kuliko kukuyani Uzuri wako na malaiki ampishani Kahaza peponi wanipatia duniani Ini nyamba gani ulunipani Pona ratha ya ketam kuliko kukuyani Uzuri wako na malaika ampishani Kahaza peponi wanipatia duniani
Baby girl wine for me Wine for me Bend down wine for me You are the one for me Baby girl wine for me Wine for me Bend down one for me You are the one for me
Nipeleo Hata kesho Ila usinione mlafi Wanagenga Vije kesho Tutachana kiko api I wanna spend all my moolah for you If you open my heart The only one is you So fine good Haupinda kima kuu Namba nane nyuma kichu
Ninyeba gani ulunipani Pona ratha ya ketam kuliko kukuyani Uzuri wako na malaika ampishani Kahaza peponi wanipatia duniani Ininyama gani ulunipani Pona ratha ya ketam kuliko kukuyani Uzuri wako na malaika ampishani Kahaza peponi wanipatia duniani
Baby girl
Yo, 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 y
Yo, you listen to DJ Beat 255 on 1 and 2.
Magendo, habari zote za skendo, sijelifu wapendo, and you know I want you right now.
Kavitani raume hiyo ndoa nilijaribu wendani mwenyewe wamejitoa na kukukata si njuti umeyitia tuwa ukanyaga mwebasi buti mamivo kuchomoa. Me now on you, me now on you, not anymore. You break my heart and then you left it on the floor. I know big girl where you do anyhow before. Me say pick it up, pick it up, take your ass out the door.
Mungu kaumba dunia, kaumba na upendo unipende. Ina mengi dunia na maumivu ni chunge tulilinde letu
kasu hachiti onza.
Mungu kaumba dunia, kaumba na upendo unipende. ina mengi dunia, una maumivu jichunge. Tulilindele tupendo, na ima mbele tusonge. Usibadili mwenendo, na lugha nzuri tuonge. Unanipenda, na mimi nakupenda pia. Uko moyoni nilisha kuridhia. Usije kwenda, bali na mimi idea. Na vyo kupenda, moyoni nitaumia. My love, my love, my love.
Kwa masikio bado inanijia bado naisikia akama macho window zangu mboni hata nisipofumba wengine sioni bado unanijia unanijia kwenye baridi nikumbate dimbwi la mapenzi tuwe wote upweke mwenzako naofia nipete nipate tulia. Navyo kupenda sinichoke. Kama basi kufa tuve wote. Tuziki dondani na fila. Nipeti nipate tulia. Aye, 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 aye.
I'm falling in love. I'm falling in love. Oh, yeah, yeah.
You listen to DJ B 255 on 1 and 2.
B 255.
Yeah. Ai weke angaza mapo masika. Unia hit baby tutafika. Oh mimi na wewe. Oh mimi na wewe. Iwe raha mapata shika. Kwenye mabonde na kadhalika. Oh mimi na wewe. Oh mimi na wewe. Aka mome roga bashongeza tena. Nipaka we mazima. Aho mazima. Na vyo kupendo sinichoke. Kama basi kufa tuve wote. Ziki dondani na afia. Nipeti nipate tulia. Oh yeah, yeah, yeah.
Ako kuni mefoli. I'm falling in love. Oh yeah, 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 yeah. Oh, nime falling. Oh, nime falling. Oh, nime
na mawingu na minyesho. Your body baby jota, jota. Unafanya nijisi special. Unanipa sababu ya uwepo. Kando yako we mtoto. My desire. We ni pedawa. Mima utu disijele.
Oh, ukiongea na sikiliza. Yote sababu ya upendo. Baby, baby, baby. Vindi mchuvi ya kunyunyiza. Yani uroda kupitiliza. Nimeumaliza mwendo. Kiukweli napendwa na changanya na haya mara shida ni nimekulea bizini shida ni baby uko moyo.
Tumie tunao pendezi nituwaone. Kwa nishepu linajificha. Mama, linajificha eh. Na wakisema nipicha. Wakapigi tunao waposti mtandaoni. Mana, wanasema sana unapendeza gatusoni. Wakisema unajichubua. Sawa ila mindo nisha kupenda. Hata kama unajichubua. Sawa ila mindo nisha kupenda. Wakisema unajichubua. Sawa ila mindo nisha kupenda. Hata kama unajichubua. Sawa ila mindo nisha kupenda.
Painless, I don't give a damn, I don't care, let him talk. Moyo mekupenda ivo ivo. Hata wakisema unavaki kwa doro. Who cares, I love you. Kama tuchizo ni make up, ongeza na wanda. Vile tuino fondo, wapate vibe. Mina chujua weta upeda uo. Wakisema ni mkorogo weju mwagie. Mabubu wa love you. Roho yangu wasifanye ukonde. Chusa sita. I don't care that was semi na tisha. Mama sita uo. Moyo wangu kwa Mali fenda, patumie tunawo, wapendeze tuwaone, shepuli na jificha. Mama, ay, ay, ay.
Wakisema unajichubua, sawa ila mindo nisha kupenda. Hata kama unajichubua, sawa ila mindo nisha kupenda. Wakisema unajichubua, sawa ila mindo nisha kupenda. Hata kama unajichubua, sawa ila mindo nisha kupenda.
Kujangwani umepotea, mchana juani unatembea. Utoka po ni mbali, wenda po ni mbali.
B255
jangwani umepotea, mchana juani unatembea. Utoka po ni mbali, wenda po ni mbali. Maranga mia mbebaji ya katokea. Na kukushusha mzigo lo kwelebea. Upata fadhari pole na safari. Eraswa chupitu mi, yote tisa ila kumi. Umeruyesha mana ya upendo. Sikuwa maneno bali kwa vitendo. Umeridhika na nilicho nacho. Pewa tutolea gimacho. Sikurikiwa sina twalala. Oh baby twalala. Ah baby. Before I close my eyes, minamomba Mungu akulinde na kusimamie. Wendo pacha wangu mie. Eti sikuizi vipi mbona sikusikii tena. Sikusiki ukilia, sikusiki ukisema. Nipo bize na buja mani nimeshe sema. Niko bize na baby na msalaba wake.
B255
taubeba, taubeba. Na nitafika nao kiume. Nitaubeba. Iwe kwenye shida na rabe. Ama kwenye shibe na njabe. La kwa kundo langu maitalika nao kiume. umezimia, umewekewa damu zinaingia, bomba likafunguka, noweza tanyanyuka. Mara daktari wa zamu wakaingia, umepata fahamu na mwangalia, machozi yanakuanguka, unatamani funguka. Eraswa chupitumi, yote tisa ila kumi, unanifurahisha kwenye tendo, na unipipeza magendo. Ah baby, before I close my eyes, mira mumba Mungu akuline na kusimamie, wendo pacha wangu mie. Eti, squeezy vipi mbona sikusikie tena, sikusikie ukilia, sikusikie ukisema, nipo bize na buja mani nimesha sema, niko bize na baby na msalaba wake aubeba.
Kupona kabla hata sijakuona, tena, napenda tena, ila wewe
unanifanya nafani.
Nikikuna na nyamaza hata kanilikuwa nalia. Macho unayapumbaza raha zinazidi nalia. Pepo toke magharibi yani uvume pwani ya mabara. Hizi raha zanizidi mimi huba lako la tawala. Nikikuna na nyamaza hata kanilikuwa nalia. Macho unayapumbaza raha zinazidi nalia. Pepo toke magharibi yani uvume pwani ya mabara. Hizi raha zanizidi mimi huba lako la tawala. Nataka nitangaze kwa redio na nataka wasikie na wenzio. Penzi lako la peleka mbio na baby wewe kichwa mizikio. Nataka nitangaze kwa redio na nataka wasikie na wenzio. Sila kola pele kambio na baby wewe kichwa misikio. Kizidisho taniwa walahi utaniwa. Kizidisho taniwa walahi utaniwa. Habibi, leo pombe na muziki. Maisha yetu so ya kiki. Wasitingishe kibiriti. Weni show na vyo show penzi let ni mchongo. Usiwapeta usole kuliape mugongo. Nataka nitangaze kwa repio na nataka wasikie na wenzio. Penzi lako la pele kambio na baby wewe kichwa misikio. Nataka nitangaze kwa redio na nataka wasikie na wenzio. Penzi lako la pele kambio na baby wewe kichwa misikio. Kizidisho taniua ni walahi utaniua ni. Kizidisho taniua ni.
Najiona kabisa takufuru. mana naishi kakunguru kutwa kuzificha mbawa. Riziki yangu papatu papatu, mala nilipe vikoba upatu. Vipi ukija kutamani ya watu, mimi si utaniacha. Kiachilia mbali mashindano, wana unizidi pesa muonekano. Si lazima nikutajie mifano, na hii ni kama tawe matamano. Kichondo kinanipa mawazo, nikikuposti biashara matangazo. Sitoweza kukuchunga mbele za wenye mipunga.
Nipeliki mapenzi ya na wenye
Cheze cheze
Ama pengine mimi ndo sina bahati Au pengine tu wangu ndo jezelio Mana kila napojitweka imani Kila napoanza safari ya mapenzi Meli inapungua nanga tu inageuka feri mtongo Damn Siamini After all we've been through How you sacrifice so much
Kama
for so little
wewe, Kwa tamaa za mda mfupi Penzi bari umelitosa Kawekeza mda mingi Kumbe bure na jichosha Kiweje wewe Tulojenga kwa juhudi Umepomoa Zile ndoto kwa juhudi Umepomoa Zile ndoto na mipango Ya kufunga ndoa
Maneno ni bure Mana nyani alionagi kundule Wanachotaka tuachane usurule Watu cheke kiko wap Ujana una mengi na mengi Nena mini mefanya Swezi danganya nisha maliza Kila lopaga moyo Au tunze Basa liugawanya Ona nilihanya Ika niumiza We unanijali Unanivumilia Ukibaki tondoka na nani Siwezi pike ya yeah. Mama ukiongeza nitajinene pea Unavunigombeza na kuona unakea Itia tujapendeza wanatufokea Mia don't care, donisha polea Kipofu nishaona mwezi Vurugu vurugu siwezi Leo sinza kesho kinyerezi Paramezi ujana una mengi na mengi nena mini mefanya Swezi danganya nisha maliza Kila lopaga moyo au tunze Basa liugawanya Ona nilihanya ikani umiza We unanijali unanivumilia
Kizifatiza nyendo zao Hatutafika popote Kenzi chachula dhayali mao Ita nikifuma baby Haile adu sisao Napo changama kituze Cause true love just don't come easy Don't come easy And every time take your patron and kiss easy Wanna seize it True love just don't come easy Don't come easy And every time stay with me, don't leave me Please don't leave me Say baby girl, you'll never let go You'll never let go, yeah
B-255
Say baby girl, you'll never let go You'll never let go, yeah Say baby girl, you'll never let go You'll never let go, yeah Say baby girl, you'll never let go You'll never let go, yeah
Yo, you listen to DJ B-255 on 1 and 2
mana natafuta keshi, si wape nafasi hata wakibeti, wapige chenga za Messi, ogopa kufatana nao mabesti. Na ndo mana tunapatana tukipishana, yote mapito tunelewana, hapa tulipo tumepambana.
Cause true love just don't come easy, don't come easy. And every time take your back, you think it's easy. Wanna see true love just don't come easy, don't come easy. And every time stay with me, don't leave me, please don't leave me. Say baby girl, you never let go, I never let go, yeah. Say baby girl, you never let go, you never let go, yeah. Hey, say baby girl, you never let go, you never let go, yeah.
Yeah, true love, let me get that true love. I don't want nothing but true love. True love, let me get that true love. Me, I want nothing but true love. Pisha kuparo, wendo kipenda ro. Una kitazi niko. Pisha kuparo, wendo kipenda ro. And look at us in the go. Come on, I'm talking to you. See, shopping. Nicola Galaga, I'm in love. Galaga, see, shopping. Nicola Galaga, you're full in love. Galaga, I'm in love.
It's me like a tornado. It is with my body like a potato. And when you leave, I'm a logo. I feel like I come from Maja to Mago. Do be bad boy, you come from Tanzania. I be fine, girl, I come from Nigeria. We know the sun, what to fit your criteria. A combination, is it past Malia. No, no, no. A bambio, bambio, po. This boy, you want to use love, bambio, po. Bambio, 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 po. The way you love me, the devil, bambio, po.
Yeah, my partner, my homie, my best friend. And in case you wanna know how we met, that's how we went.
Somebody know. She know my high school lover. She my best friend. We met Nairobi, Java. Kwanga weekend, yeah. She came to me to say hello, Tisha. A big fan, nice to meet ya. Do you mind if we have a picture? Maybe I can be your friend in the future. Kipipi ni mkaze jicho kati mtoto kasmama. Kanipitisha boda Mombasa, Tanga to Dar es Salaam. Stories za kusema konde boy muislamu. Uwa wane so halamu. Mbona baby wangu wanafahamu. Na anachotaka ni akikishe tuwa na come down. Give me my first star, when I got eye. My baby she know I be loving all day, bobbing all day. My baby she know, big boy. She know me better, she know. She know me better, she know. She know me better, she know. She know me better, she know.
That's my baby boo.
She know me better, she know.
Yeah.
She know me
better,
she know.
That weighs on everything that I do.
She know me better, she know. She know me better, she know.
My romantic lover, you bring my joy and pleasure. I know you much better, better than any other. They say that birds of a feather must have to flock together. Oh boy, I'm with you till your words gets better. It's my philosophy, I love your generosity. I love your dignity, yeah, you are my bestie. Best friends forever, we say loyalty. Boy, I know you like how you know me. I'm your lady, and you're my baby. I'm so happy I don't have no matey. I know you for sure, not maybe. I know you for sure, not maybe. Best girl you ever get. As I see you, I get wet. Slow wine, to a wee sweat.
I do the things that you never forget. Will you want me, baby? You're gonna be my one and only. Yeah. Baby, yeah, yeah. You're gonna be my one and only.
Stori za kusema konde boy muislamu. Uwa wane so halamu. Mbona baby wangu anafahamu. Anachotaka ni akikishe tuana come down. Even my first time when I got high, my baby she know I be loving all day, vibing all day. My baby she know, big boy. She know me better, she know. She know me better, she know. She know me better, she know. She know me better, she know.
That's my baby.
She know me better, she know. 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 Chukua gari yangu kagonge, kagonge. Nitapeleka kwa fundi, itarudi mpya. Chukua mali zangu zisome, zisome. Ila kwa baby wangu utarudi kibogoyo. Oh, jamani na wivu. Napenda mapenzi, napenda kupendwa.
B255
kisikia umejinyonga. Basi ujue yameninyonga. Mkisikia nimejiua. Basi mjue yameniua. Mapenzi, oh, mapenzi, oh, mapenzi, mapenzi,
oh, come on. Zawadi baada ya micheredi nilopigwa ya mapenzi, yeah, yeah. Tumemshinda shetani wa mvuto wa mahaba yetu. Yeye yuko motoni anateketea. Tuwaoneshe emoji, hey, 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 hey. Ya kuringa emoji, hey, 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 hey. Tuwaoneshe emoji, eh, 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 eh. Ya kutabasamu emoji, eh, 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 eh.
Oh, na fura, fura.
Tena na enjoy,
oh,
nikiwa na wewe, baby,
baby.
Napata faraja,
faraja.
Na hisi bahati,
mikuwa na wewe.
Tuwaoneshe emoji, eh, 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 eh. Ya mkonyezo emoji, eh, 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 eh. Tuwaoneshe emoji, eh, 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 eh. Ya upendo emoji, eh, 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 eh.
Moyo iyo omoritu kwando chisbali amor. Chi perdoni amor Jerusalem, moyo iyo omoritu, chi paliamo, chi perdoniamo, Jerusalem. Canada sweet kona nikamuomba onge nami nikamuliza wapi nitakuona akusita kanena wauwa manzese wao kijiweni walandete chochoro nakona kama zote kama kweli nampenda basi twende na kuitaji we tuishi sote siku
Mina wewe My youth kazaliwa Mungu kanijalia Kinzo kantunukia Zawadi kaniletea My youth Mungu kanijalia Kinzo kantunukia Zawadi kaniletea
Like it, she don't mind it.
Yeah, yeah, yeah.
She probably be feeling like a running, running, baby. I'm coming home.
We always been the baddest couple ever. See, anybody knows, never knows, Kenzo never. Know how far we came hard, but together. Sometimes we get lit and play hide and seek. Mtumboni ninja, like it under a hana joto.
Woman, woman.
Tom shukuru mola, uhai familia na ndoto.
My youth, kazaliwa. Kanijalia Kinzo kantunukia Zawadi kaniletea Aye Mungu kanijalia Kinzo kantunukia Zawadi kaniletea
Si unitoke hata mara moja Akilini mwangu O mara moja Ninayopitia ni kama umeniroga Haya mapenzi yamenipa gonjwa Japo sijawahi kukwambia Jinsi ninavyokuota na kuzimia Moyo umeuokota Hii dunia nimempenda mmoja Hizi hisia Nitakwambia how I feel How I feel Nitasema mi How I feel Nitasema mi Na vitu vyako vina changanya oh. Unigusapo kuisha mwenzio oh. You are maginito na nivuta hapo Tanitoa roho Jamani Unanikosha Unaniwasha Unalia pa Moyo wangu Unanikosha, unaniwasha, unalia ba Japo sijawahi kukwambia Jinsi ninavyokuota na kuzimia Moyo umeuokota Hii dunia nimempenda mmoja Hizi hisia nitakwambia how I feel
Nipo, ne yeah. Pale ulipo, baby Nipe location, nisoke Mije nikuwa, ne Ikishindikana pasi Nikime video zako za Snapchat
Nimeleta
Nimekumisi sana macho ya kutaka Video kosata, mda ukipata Nitafry, nikikwana mwana data You're my angel, my queen Unazotaka misi katai Upendo my dear Unaunipa misiki nae Uwendo my queen Unajotaka misika tae Juni upendo my dear Unaunipa misiki nae I miss you Yeah Nakumisi vibaya dame
255.
Tani wako na michezo unikosha. Fanya rudi upake unanitesha baby. Wapo wako kwangu unanitosha. Baby, do you miss me? Yeah. Au mimi? Baby, you could miss me daily. Daily, daily, I'm so crazy. For love I'm crazy. Baby, na kumisi daily. Daily, daily, I'm my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaunipa misi kinai. Uu angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. No, never miss it, and I miss you. Yeah.
I know you like me, I know you feel me. I know you want a life around me. I know you love me, and I love you too, baby. I know you like me, I know you feel me. So let me put a ring on your finger. I know you love me, and I love you. Baby, Mr. Prevent, bang, I'm loving your acting. Njanja na kita kikingi simga. God, just know that it's nothing. Rather, I am a pain, trusting woman, woman, woman. She be my woman, woman, woman. Sing, sing along my name, baby. Yeah, true love do exist. And that's what I'm getting from my queen. And I know they gonna say story. This time we're gonna make them free. I say prevent, bang, I'm loving your own thing. Njanja nakita, kikingi simga.